uyangithula baba. Jimar, uza nayo le bass fast.
Sabalaza, Totsi, Amanda Pesulu, Sabalaza.